Leo wametumia DNA hata wakamfuse operations.
Eh. In real life niko fit
kabisa.
Hata unakuwa vizuri.
Kwa top.
Hata wale pia wanataka kujiunga nao. Na deal na kila mtu, small fish na big fish. Yaja tajiri. License yako inasema nini? Sazima basi. Fanya soundproofing. Hata wao wanaendelea na soundproofing.
Wallahi mimi kutoka bado sifungi ni kwa hiyo. Hata siwezi atataka
sana. Sawa, fanya soundproofing because our business is not to close your business. Our business is to make sure that you do your business and your neighbors are able to see
kila kitu.
That's why niko hapa leo. Yeye anaonekana huku masa kama hii.
Msiniona.
Kaka vizuri.
Leo wametumia DNA hata wakamfuse operations.
In real life niko fit
kabisa.
Hata unakuwa vizuri.
Kwa top. Hata mimi naweza kuleta hapo boss. Muona nimekuonesha mimi wa live.
Sasa. Namba ndio hii.
Labda
ya kiatu ama
ya kazi.
Unaambia watu wakuja kwa ofisi yako. Nataka kazi. Nikuja kwa
taku connect mahali networking
because here
sio